mwana wanjye urumve wigiraho ntukajyure ngo ngurwite urukenero Shima mwana wanjye urumve wigiraho ubwenge n'ubutwari ubupfura n'umutwe